Washington, booliska dalka Uganda ayaa baaraya laba qarax oo ka dhacay caasimadda dalkaasi ee Kampala. Hal qof ayaa ku dhintay qarax lala beegsaday gaari basa Isniintii la soo dhaafay. Sabtidiina qarax ka dhacay baar ku yaala magaalada waxaa ku dhintay qof kale. Dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen. Booliska ayaa ku eedeeyay labadan weerar kooxa fallaaga oo lagu magacaabay ADF oo lala xiriirinayo ururka Daacish. Booliska waxaa kale oo ay sheegeen in ay dad la tuhunsan yahay ay soo xirxireen. Wariyaha V O eda Xaliima Uthumani ayaa warbixintan kasoo dirtay Kampala. Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo jeedinaya.
Shir jaraa'id oo uu saxaafadda la yeeshay afhayeenka booliska Uganda Fred Ingaga ayaa uu ku sheegay in hogaamiyaha ururka ADF Muhammad Inkalubu uu soo qorsheeyey labada weerar. Afhayeenka ayaa sheegay in saddex qof loo soo qabtay arrintan.
So far we've managed to arrest three collaborators who were receiving money.
Ilaa iyo hadda waxaan ku guulaysanay inaan soo qabanno saddex ka mid ah dadkii ku lug lahaa falalkan. Dadkan ayaa kaalin ka geystay sidii lacagta ka timaada ururka ADF ay u gaarsiin lahaayeen meelihii loogu talagalay si loo fududeeyo fulinta qaraxyadan.
And distributing it to their recipients, to their operatives and agents in the country.
Afhayeenka booliska Uganda ayaa shaac ka qaaday magacda saddexda qof ee ay soo qabteen, kuwaasi oo kale ah Cabdiraxmaan Wayibi, Sanyo Nakitende iyo Aisha Katushabe, kuwaasi oo lagu eedeeyey in lacag gaaraysa $414,000 ay qaybiyeen si loo fududeeyo fulinta weerarada. Dismas Inkunda oo ka faallooda arrimaha dalalka ku yaala haraha waaweyn ee Afrika ayaa sheegay in wax lala yaabo aanay ahayn in kooxda ADF ay fuliyaan weeraradan, isagoo oo tilmaamay in kooxdaasi 20-kii sane ee u dambeeyey ay xarun ka dhigteen bariga Jamhuuriyadda Dimuqraatiga ee Congo kadib markii laga saaray Uganda. Khabiirkan ayaa sheegay in kooxdu ay isku sii fidinayso dalalka ku yaala gobolka, waxaana uu xusay in qaraxyadan ay qayb ka noqon karaan colaad hor leh oo ay kooxdu abaabulayso.
Waxay noqon kartaa tallaabo cusub oo laga sii dheehan karo sida ay colaadda Uganda noqon doonto mustaqbalka. Haddii uu ururkan yahay mid argagixiso ah, ujeedadiisu waa in dhibta ugu badan uu geysto.
Kooxda ADF oo kasoo horjeeda xukunka madaxweyne Yoweri Museveni ayaa isbahaysi la samaysatay kooxda Daacish 2016 markaasi uu hogaamiyaha kooxdan uu baycada la sameeyey hogaanka Daacish. Kooxda Daacish ayaa iyaduna barta ay ku leedahay telegramka ku sheegtay Isniintii in ay ka dambeysay qaraxii lala beegsaday baar ku yaalay Kampala, halkaasi oo ay sheegeen in ay isugu yimaadeen xubno ka tirsan xukuumadda iyo basaasiinta dowladda Uganda siday hadalka u dhigeen. Sidoo kale waxaa weerarkaasi ku xigay qarax lala beegsaday baabuur bas ah, waxaana ku dhintay hal qof oo ay booliisku rumaysan yihiin inuu ahaa qofka bambada isku soo rakibay, iyaga oo magiciisa ku sheegay Isaaq Matuvu. Ma jirto ilaa iyo imika cid sheegatay qaraxaasi baska.